Check, 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 check. Hey, Mickey Ruby cheki capital. Toka ghetto Missy Barbie Joe. Rada chafu buda carido. Gang gang ita kukarido. Bop bop ita kolimo. Goko hora mini horrible. Niko mbele cheki horizon. Lamba lolo pewa lolipo. Bo male tuko corrido. Nyama wengi cheki bori bro. Pizza the king, gorio. Fuck popo mini radical. Be a pastor about da nikitema mini cardinal. Mdogo mdogo hini cardio twinning mini opio. Sikishika wiko wako. Sikishika wiko wako. Sikishika, 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 sikishika. Sikishika wiko wako. Wiko, 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 wiko. Sikishika wiko wako. Chura mbaya weni tadipo. Sura mbaya lakini debe jo. Ramadan, shingo padilock. Kura iba lakini sembe no. Niki pull up toka ndudhiyo. Chinya maji pewa sushi mob. Black chana try kuni rob. Niko mbele yao sana. Wanipati ata dawa. Bob male na Versace. Pewa moshi miti dawa. Muko maji kila siku. Mimi juu, mimi shower. Hey, kabla woge kwanza manga. Stay fly, mima bawa. Niki land wanna guai. Sikishika, sikishika, sikishika. Sikishika wiko wako. Sikishika wiko wako. Wiko, 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 wiko. Sikishika wiko wako. Vintage, hini kaya. Zako sawa zangu mbaya. Dar es Salaam, mimi London. Paris fashion, cheki pattern. Sikishika wika wagon. Kitishika kawe wanywa. Fiti sima kawe wala. Inchi nzima mina tajwa. Light skin, weni wallet. Hini jealous kiza buzz man. Seti vela shika lighter. Miku shoto mira right man. Chini ya waba mini titan. Samba ya cheki timeline. Nikichana mima kosa. Minya mwezi bitha cosign. Niko wevi zenyu low tide. Hamniwezi soma profile. Daily book mini loka. Cheki boots zangu lockers. Sikishika wiko wako. Sikishika wiko wako. Sikishika wiko wako.